This is an MUT Radio podcast.
16. On the line we have Ulungelo Zondi Qhikiza Semgungundlovu. Ulungelo, sekwamukela MUT Radio Top 30. How are you? Yeah. Is that Nazo? Hi.
So Dr. Malinga,
Shutsu yazazi ukuthi uMandla that's why ehlelele ukuthi abe nebusiness ecishe libe kanjalo. Hayi, Mandla kusiyabeza abantu ayipheli ya another one zitsini ezinye.
Sisahleli endabeni nje ezikhulu. Naye tegeleke ndilo.
Mhm.
Futhi waqishe washona naye futhi beshaya ama rumors akade ekhishiwo. Ukuthi ushonile ngaphela nabo abaqedwe bafosa ukuthi ushonile manje ngithazi noma uDr Malinga lokhuluma lezo ndaba kodwa uDr Malinga egeleke ubese thina futhi kuphela kuzoba adeba neminyaka ewuphuthi futhi bakale ukuthi izicelo esesibhekele akwabe ukuthi ayi unenkinga enkulu inkinga yakhe yeweight bamba ku-emergency room la khona bebekade beyomtshela ngakhona udokotela bethi ubona ukuthi inkinga la manje abantu abaningi basola ukuthi ngenzeka ukube hayi khona uDr Malinga nje basebe ke ushonile ukuthi ubengele ushonile bafuna ukuthi uDr Malinga okhipha lezi ndaba kanti cha akunjalo inkinga yakhe nje inkinga yomzimba enenze ukuthi agcine selenge lapha esibedlele kodwa nje hayi kuyazameka noma kungahambi kahle kodwa engazitsha ngawo uthola amadayethi ajime ukuthi impilo yakhe ibile simeni ubhuti mhlambe le ntombi yakhe ibitshela nodr Malinga nje ikhathele ukuthi ubhuti ejulile nje for free eceleni kwayo.
Hayi Mandla, hayi. Hayi, kuningi. Ya, usakhona.
Isazwani?
Ya, ngiyakuzwa mina.
Cha, amasaza futhi artist. A ena 4 million rand nje yathi as a global skill.
Mhm.
Iya kule kuza ngoku 1.1 billion.
Mhm.
So uma ngabe sikhuluma la ukuthi uma ngama artists lawa akwazi ukuthi abe ku Spotify, adayise kakhulu, amanye awe kube makhandi artists abenze imali eningi, kuba ama hip hop, kube khona kukhona laba abanye artists ebizwa nge Ubuntu Remy, kanye no Tyler. Tyler uyena muntu ophendele wangqaza buka wangqinqa ijeli wahamba phezulu wabuyena othola o 100 million in royalty ugame uswima emalini ebhedeni emalini ila emalini ngicela ukumthathela isikwami ngoba mina ngiyangeta ngendlela yona ngoba isinga phezulu
and this I think man strong.
I don't play good man.
How?
Okay, in the Amber Connect, the woman won't kill a number of families. The woman who is in the MPS, in the Amber Connect.
Well, umdeni kaSimphiwe Dana mele umqaphele uzoba inkinga basa ugogo omdala azizwani nabantu abanomona uzoba inkinga basa ugogo omdala ngeke hayi nami ngiyangistressa nje lokhu kuthi hayi ngathi uzoba inkinga emdenini kodwa ngathi uzoba inkinga ezweni lonke nangise attacker nonomzamo
This is an MUT Radio podcast.